You know the name, right? Maki G.
An audio classic music.
Exclusive from Sam Up to CEO.
Charles.
Frozen CEO. Hey, hey, hey.
Shipwe, shipwe. Ishishe na te shobe demina. Shipwe, shipwe. Ishishe na te shobe demina. Shipwe, shipwe. Ishishe na te shobe demina. Shipwe, shipwe. Ishishe na te shobe demina.
Friday night, hello much light. Na chili la, no na ma fighty. Walonde no anika so light. Na gelo in any tight. Chile lila, pantulelo ni mbeola. Chile lila, pantulelo ni mkwatisha. Shipwe, shipwe, tuka fwa shimbi. You know the name, right?
Right? Shipwe, right. Shipwe, ishishe na te shobe demina. Shipwe, shipwe, ishishe na te shobe demina. Shipwe, shipwe, ishishe na te shobe demina. Shipwe, shipwe, ishishe na te shobe demina.
Alalilu ndivu kusa. Debu nwa ndashi bombera ala kindala mashobe boi mola brak tebu ili braki mola brak lebu ili patebu ne mama shile nkonka kabilisha nine puisha.
Shipwe shipwe ishishe na te shobe demina. Shipwe shipwe ishishe na te shobe demina. Shipwe shipwe ishishe na te shobe demina. Shipwe shipwe ishishe na te shobe demina.
Maki G, mchela wa mchela. Lero ni mbeula, lero shile ntuka. Bagelo na vena na badiba.
Ma, hello fialo atishani.
Let the boss, tu bike mwefindelele. Bwara tunanishi na tubeula. Nango shipwe, tukafuwa shimbi. You know the name, right? Tukafuwa
shipwe. Shipwe, shipwe, ishishe na te shobe demina. 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 Shipwe, shipwe, ishishe na te shobe demina.
Ishishe
na te shobe demina.
Ishishe na te shobe demina.
Ishishe na te shobe demina. Music on Zama.co.